radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umunya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'umunsi turagera ku nkuru ndende y'umwana w'umukobwa warokotse Jenoside mu Rwanda ruruhinja mu mwaka w'1994 yitwa Uwanyirijuru Rose Linda yisanze muri Croix Rouge ku Kacyiru aho yavanywe n'uwamureze. Uwanyirijuru Rose Linda ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Niboye umudugudu wa Gatare.
Barandangiye ko umuntu yahamagara hano atarangisha imiryango ye yabuze muri Jenoside kubwo nawe gushobora kuyibona cyangwa ntayibone. Njyewe rero nakuze mbana n'umukecuru numva ko ariwe mama wanjye cyangwa se nyogokuru, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ntangiye kuba mukuru umusantoniye yajyaga aza kudusura arambwira ngo ntabwo ndi umwana wabo barantoraguye muri Jenoside. Kwa nara Jenoside nari nasimusobanukiwe kuko yambwira ko Jenoside yabaye ndi umubebe. Ego hanyuma ndikereraho sinabyitaho, ariko maze gukura ntangira gusobanuza. Nyogokuru wanjye rero uwo wandeze aranyitaza ambwira ko baje kunkura muri Croix Rouge Kacyiru kera ndi umwana, ngo baje kumfata mfite imyaka 2.
Yego.
Noneho rero ambwira ko muri Croix Rouge bashakaga abantu baza gufata abana bakabarira kuko abana bari bamaze kuba benshi mu kigo. Icyo gihe rero muri Croix Rouge hakoragamo umuntu umwe muri famiye narerewemo, uwo mugabo bambwira famiye yaranze ati umuntu wumva afite ubushake bwo kufata umwana akamurera yaza kukazemo baratanga abana. Hanyuma umutante umwe aza kumfata, uwo grandmere wandeze yari mama w'uwo mutante. Uwo mutante arafata aragirana amasezerano gitatenda gusezeho undi baratumaye muri Croix Rouge. Hanyuma umutante arapfa yansigira uwo mukecuru ariwe wandeze ariwe nari ari mama wanjye. Kubera ko ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko simbyite ko umuntu aba agishugurika n'ubuzima biba bitoroshye n'iki nko kwiga n'amashuri, ntabwo byari bwari ubuzima bworoshye, ntabwo umuntu utari kwishoboye bihagije. Mukecuru yari umuntu ushaje udakora, basabaga ko nderesha abandi cyangwa agasaba ubufasha mu bana be kubamuha amafaranga, byari ibintu bitoroshye. Maze gukura rero njye mfata initiative yo gushakisha amakuru ese nza hehe, ese muri Croix Rouge bamfashe bankuye hehe.
Mbere y'uko dukomeza, uwo nyogokuru, uwo mubyeyi wakureze nyakwigendera wambwiye ko atakiriho, ni kuvuze mu kanya, yitwa nde?
Yitwa Bitaremara Jeanne d'Arc.
Warerewe hehe, wakuriye he?
Yaraza arafata tuba hano Kicukiro, hano wenda kugera Rwanda.
Yego, ndaharuzi.
Ruguru Gatara amazu niho twabaga, niho namenye ubwenge tuba, ntangira materinere hano kuri primaire ya Kicukiro. Hanyuma icyo gihe nibwo yapfuye rero, kubera ko twabaga mu nzu ari njyewe nawe uwo Rutaremara Jeanne d'Arc na nyina ariwe nyogokuru. Yarapfuye nsigarana na nyogokuru sasa.
Yego.
Uwo nyogokuru akaba yitwa Mukarutanga na Godirere.
Urambwira yuko umaze gukura wagiyeyo ku Kacyiru muri Croix Rouge, hari n'abanyuze hano mwika kuri ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga twagiye tubonera ababyeyi, ndasaba Imana kujya ngo nawe bizakubere gutyo. Ariko mu gihe tugiye muri urugendo rwo kugira ngo tumenyane n'abumva ry'Amerika bakumenye, kugira ngo nibo badufasha cyane kugira ngo dushobore guhuza imiryango, wowe ibyo bakubwiye muri Croix Rouge n'urwo rupapuro baguhaye bakubwiye yuko wahageze ute?
Urumva maze gukura mbitangiye nagiye mbaririza amakuru muri sa, nabanje gushaka amakuru muri sa niye nunzese bonzi kiki ese babonye iki. Bambwira yuko mbere yuko Jeanne d'Arc uriya yaje kunyikurira muri Croix Rouge hari imiryango yamuhamagaye iba mu Butaliyani yamuhamagaraga. Nabwira yuko ngo ndi umwana wabo, ntabwo mbizi niba bari ababyeyi cyangwa se bararana, ko bamubwiraga ko ndi umwana wabo ari famiye yanjye. Baramubwira ngo nibaza mu Rwanda barifuza kuzaza kundeba, ngo arababwira ngo nta kibazo. kuza mabirwe mabirero abara yitabye imana
mhm
yitabye imana iyo connection ivaho
mhm
uwo mutante wabindiye rero yarambiye ati ifoto yawe yari iri muri kuraje abo bantu barahamugaraga amaze gusa nta numwe wabyitayeho ngo ajye kumenya ngo iyo nimero yahamagaraga ni izihe
mhm
njyewe rero nagiye muri kuraje nshaka kumenya ngo naje muri kuraje ntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt bitangiye kugenda byangirika ngo yabijyanyije neze mu Kristo. Bansaba kunkorera request kwandika bampereza n'icyo gipapuro. Gipapuro mfite ni ni amasezerano basinyanye yuko akuye umwana muri Croix Rouge, ariko ntabwo hariho detaye ngo uyu mwana ujyanye twamukuye ayageze ahagutya byagenze gutya, ntabwo iyo stori iri ko hariho gusa uwandi uwakiriye umwana amazina ye itariki barasinya baseraho na kashi. Icyo gipapuro nicyo mfite njyewe. Rero bansabye kuko bankorera request ngo ije neza bakazareba muri arishize bakareba stori, kuko ngo iyo bakiraga umwana hari inyandiko ngo bakoraga y'ukuntu umwana yaje muri Croix Rouge.
Yego.
Bakavuga batanga umwana tumutoye aha uko tumwasoma umusaza utya ibintu nk'ibi. Iyo stori rero niyo bari kuvuga ko iri ije neza kandi ngo bitara neza atandatu cyangwa umwaka ngo kugira ngo bagirone. Iyo rikwesiti rero narayitanze uyu mwaka ugitangira, nubu ndacyategereje ntabwo baransubiye.
Kuri iyo dosiye baguhaye, urwo rupapuro baguhaye wavanye ku Kacyiru, hariho agafoto kawe ukiri umwana mutoya?
Nta gafoto kariho. Urumva ngo bibagiye no kujya tukaka, kuko ngo bakundaga bagiye muri Croix Rouge gushaka isori igipapuro cy'uko nageze muri Croix Rouge. Ngo umunsi umwe bigeze gushaka kujyayo ngo basanga ofisi abantu bari bizi ngo hari inama, ariko ngo agafoto kanjye kari kamanitse. Urumva ngo muri Croix Rouge habaga amafoto y'abantu y'abana baharerewe ahamanitse, ngo nanjye nari ndimo. Bongeye gusubirayo bababwira ko ibintu byose babimanuye ngo babijyanye ngo kubibika mu bubiko.
None se icyo gipapuro ufite cyerekana koko ko wari ufite imyaka ibiri igihe wavuye muri Croix Rouge?
Ntabwo cyerekana ko nari mfite imyaka ibiri, gusa we bavuga ko baje ndi umwana mutoya. Kuko ntabwo baje icyenda kane, baje icyenda kane gatandatu icyenda karindwi, kiri mu rugo ndaza kukireba neza, ariko ngo nari umwana mutoya kuko barananjyanye bisaba ko haca n'indi myaka kugira ngo mbone gutangira ishuri. Ariko muri Croix Rouge ho icyo gihe ngo basigareyo gushaka urwo rupapuro bivuga ukuntu nageze muri Croix Rouge, ngo hari umumama wareraga abana ngo yabwiye ko ngo uyu mwana yaza guhinja. Kuko mfite mu gahanga akantu kadakuvu bisa nk'aho wenda muri jenoside ari nk'ukuntu bahungana, ari wenda ari wagerageje kunyica cyangwa se ari nk'akisida yabaye mu gahanga asa nk'aho ahondaniho. Byari byoroshye ko muri Croix Rouge umuntu umbonye wese ahita amenyera, avuga ati uyu mwana ndamwibuka yaje ari uruhinja, maze mbona ari uruhinja. Kuko ngo n'iyo miryango yo muri mu Butaliyani yahamagaraga zanga, ariko ndimubwira yuko ndi umwana wabo ngo kugira ngo bamenye, n'uko bamubwiraga ngo uwo mwana ahondanye mu gahanga, akababwira ati uwo mwana ndamufite rwose, nimuza nzamubereka mumusubize cyangwa se munamujyane nimubishobore.
Ariko se abo bantu bari bazi ko bafite umwana, bakaba bazi ko hari uwamureze?
Natekereje ko wenda bashobore kuba wenda hari wari ubizi ko umwana wenda yamuhungishije muri Croix Rouge akamusigayo, akumva ko wenda yarokotse, wenda akaza kubaririza bakamubwira ko hari umuryango wamujyanye, ko zandarike ari umuntu w'interesere, sinzi wenda niba yarasizeyo nimero ye muri Croix Rouge. Sindizi bwenda nyuma ya jenoside hari ukuntu abantu bagiye hanze babaririzaga bakabariza abantu basize cyangwa n'imiryango n'abana basize, ariko uwo musante we aracyariho yanabimbwiye ejo bundi. Arambwira ati hari imiryango yawe, hari abantu bangahe bahamagaraga zandarike bamubwira ko bagushaka uri iwabo, ariko ntabwo twabyitayeho, yarapfuye ubuzima burikomereza.
Nibutsa bumva ijwi rya Amerika kuri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukabwitwa Uwanyirijuru Rose, wavuye mu kigo cya Croix Rouge ku Kacyiru, ufite imyaka hafi ibiri, nuko umubyeyi uhagukuye Jeanne d'Arc Rutaremara yakubwiye, ukaba ari byo wakuranye kandi nabyo utekereza ko biri ku mpapuro wahawe ni na Croix Rouge icyo dushaka no kumenya umuntu waba yarafituwe wari utwite muri 1994 kubera ko wanyirijuru zashobora ko yaravutse muri 1994 cyangwa mbere yawe ho gatoya umuntu rero waba atekereza ko umwana yaba ari umwana w'umukobwa cyane cyane abari mu Butaliyani niba hari umuntu wigeze atura mu Butaliyani muri iyi myaka za 1995-1998 kugeza mu mwaka w'2000 yavugana na Croix Rouge avugana na Jeanne d'Arc Rutaremara umwana ari mu kiganiro agasarukabura agashakisha umuryango we ubu ngubu wasanga abantu mu Butaliyani bakumva wasanga hari nabo umuturanyi hafi aho ngaho ari abavandimwe bawe ari abantu mu muryango wawe nimba hari umuntu mu muryango wawe ukumva uyu munsi
yaraza kuba utaza huza naho uturuka uza yisanga aho ngaho utereta
aho ngaho rero nyine komereza aho ngaho ubabwire ni wa muntu utantanga ni iki wumva ushaka kubwira uwawe uwo ari we wese ukumva muri kano kanya
mfite amatsiko cyane yo kubabona nkabahobera nkabagira mu buzima bwanjye abantu benshi banzi kuri Linda kubera amateka iryo zina naranaryanze numva ndiyanze ndavuga nerekanye y'ikirindi zina kuko n'ubundi wanyise ntabwo ngira iyo mva niyonje Jeanne d'Arc rero yatuye ataranyibaruza yashakaga kunyadopta akanshyira mu irangamimerere ariko apfa bitarakunda ubwo rero nabaye aho mu kirere nta muntu n'umwe unyiyanditseho famiye ye ntawavuze ngo agire initiative yo kuvuga ngo anyadopte anyiyandikeho mu bana be cyangwa se anyiyandikeho nk'umwana we murangamumereye we nta kintu na kimwe kiri nta zina rya papa nta zina rya mama
birumvikana ni ibintu bibabaje kandi bikomeye bigukomereye ni nacyo tuba turi hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tubashakire imiryango tubafashe kongera kugira ubwisanzure bw'umutima mwumve namwe muri abana nk'abandi ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye tuzavugana nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro kaburaga
undi mwana nawe ushaka umuryango we ni Seraphine Isabaye umwaka w'2002 uyu mwana wari ufite ababyeyi bari batuye ku Gisenyi hafi ya Gishwati yazanye n'umuturanyi i Kigali ahageze arabura yisanga mu kigo cy'imfubyi Seraphine Isabaye ari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Cyeza umudugudu wa Binunga
nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya ariko ntabwo nibuka ngo nafite imyaka ingahe naburanye n'ababyeyi banjye ntabwo nagerageje kubashaka nyine ariko na n'ubusinda ababona nagiraga ngo mumfashe habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe
uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he
ntabwo ngenza agace nari ntuye ariko ni muzima nce za Gisenyi koko ni ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo mfite mama n'abavandimwe banjye papa we ntabwo nayo imuzi rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i Kigali nganye kureba umugabo wiwe nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i Kigali ntabwo nzi ngo twari mu kahe gace tuje kuburana rero nanjye naje kuyoba mu kuyoba nisanga i Rwamagana kwa rero hari umuntu wandiraga ati i Rwamagana nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye Muhanga cyareraga imfubyi na n'ubu kiracyaretseho kitakizerera ari naho n'ubundi gusa ntabwo nagerageje kubashaka
Isabayo dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali mugeze i Kigali muraburana
ego yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye ako afite umugabo wakoreraga muri Kigali rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka ko numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i Rwamagana
wari ufite imyaka ingahe
ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite ni mutoya cyane kuko nari ntariga
kugira ngo ufate imodoka se bada kwishyuje cyangwa bagushyizemo gusaba gutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite
yemo nta muntu wanyishyuje amafaranga ntekereza ko bashobora kuba barambonye n'injanye n'umuntu ntibanyishyuze ariko nabo nishyuye
ugenda uzi kugiye kugisenyi usanga irwamagana
nge numvaga ko ninjya mu modoka kandi bigigisenyi nkashyura mu rugo nisanga irwamagana ko nageze mu masaha nimugoroba ngeze irwamagana ko iyo modoka niho yagombaga kugarukira n'andi yagombaga kurenga bankuramo bankuyemo rero hari ikigo cya gisirikare kiri irwamagana nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru uri hafi aho ngaho baramwataruka abantu hari bancakiye umuryango ariko ntibagaruka rero uwo mukecuru waho nawe za gupfa ariko mbere y'uko apfa hari murumuna we yari afite ambwira ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware n'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye ariko umugabo we ariho ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho uretse ko n'urundi ndacyabimuhanga navuga ko nezanye ariko nta kintu dupfana rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza Muhanga ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi ari naho ndi gukoreza
ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi ugera mu kigo cy'imfubyi
nari mfite 8
uva ku Gisenyi wari uzi ko izina izabayo ari ryawe iryo zina wari uzi ko ari ryawe
nari nzi ko ari ryanjye ariko ikintu nzi ni uko ari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe yongeraga imana izabayo ariko izabayo ndabizi ko byari ryanjye ariko ibindi byo ntabwo nari nziza
ubwo uva ku Gisenyi uzana Kigali n'uwo mubyeyi wari ufite imyaka ingahe
ngereranyije na ndumva nayo mfite nk'itandatu gutyo ko nayo ntaratangira kwiga ko ndi kuko natangiye bari bagiye kujyana mu ishuri baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga rero yantanze mu buryo bwo kujya gutembera avuga ati nugaruka uzajya kwiga
mama wawe yari azi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu umwana w'imyaka itandatu abazi izina rye aba yitegura kujya kwiga abazi izina rya papa we n'izina rya mama we izina rya mama wawe urarize
izina rya mama nayo nzi rimwe nibuka kwitwaga Mukantwari n'ibyo nzi
papa wawe se we izina rye wari urize
oya nawe nari mbizi ariko nayaga numva ntawe nari mbizi ntabwo namenya ko ryo neza ko nayaga nkunda kumva mama akunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana ariko ntabwo mbizi neza niba ari we ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana ntabwo nzi ngo ninde
hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuza iwanyu
bari ntabwo ngubu nzi niyo bari baharimo harimo witwaga Janine yari afite umugore batera uruguru yo mu rugo kandi witwaga Uwimana na Petero akaba arimo n'umwana w'umuturanyi witwaga Rukundo wari ufite papa we w'umukoro dosensi w'umukobwa
ubwo muzi Kigali ni mu wuhe mwaka
ntabwo nabanibuka umwaka ntabwo nabanibuka mpe
uribuka igihe wavukiye
yego
wavutse ryari
96
nukuwa ko waje Kigali mu mwaka w'2002 none se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho
narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga kuko bakeneyemo nyine umuntu wabikora bampama akazi kuko nta hantu nari mfite ho kujya n'ubu ngubu ndibana ariko nkoramo naho ngaho n'ubundi
ukora muri icyo kigo cy'imfubyi
aho narerewe niho nkora
none izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose mama wawe ntabwo azahuri ntigeza gushaka ubagahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuga ati umwana twazanye ari hehe kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari ugeze irwamagana abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya ubabwiye kuri uwo ku Gisenyi ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi ntabwo wigeze nari mutekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo ariko bigatuma utigira umenya aho ukomoka utamenya ababyeyi bawe kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yari agutegeje wari kumubona
ndashaka nari mubone kuko harimo naho ni ukaga ariko uburya yuri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari icyo ugira ubwoba cyane wisanzure ariko nawe navuga ko ari amakosa abanigiye n'ubushobozi buba budahari ngo bafashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkabwa nterekana ibitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banzanye muri iki kigo banditse n'amakuru bantanze nsanga anyuranyije ngewe nayo mfite ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kijye kunshakira umuryango wanjye kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutuye ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu wibukanda mwari mutuye, mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati, nibuka ko hari igihe kijya kigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi, nayaga mva nayo nyine mutoya ku murugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati, imbere ya Gishwati twari dufiteyo mwene wacu ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu, ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu kuko ntabwo twagiraga Gisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda, ntabwo nzi niba ari ko hakitwa ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga muri abana mukina muri iyo misozi warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje?
Ntabwo nabonaga kuko ntabwo twari turyegeye neza nyine, nk'uko abana bavuga ati tugiye guca mu gace kamwe tujye mu kandi, ahantu ikintu cyarabuze twari twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi. Twari turi hafi nyine, twari dusa nk'aho ubwo twegereye ikivu kurusha uko twegereye Gishwati, kuko twakoraga akagendo mu kuntu kugira ngo tuve mu rugo tugera ku Gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu, wabanaga na mama wawe wabwiye ko yitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto uri mukura uri igitambambuga, wigeze umubona atashye?
Aya, yanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu kimwe munsiyo.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye, wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe, nta kintu na kimwe nari mbizeho, numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho. Ntabwo nanjye nagiraga amatsiko yo kuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri ikinege?
Aya bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
He, harimo nari mfite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite amazina y'amasinyandaro bita abantu nyine, harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Aba nari mfite bakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzurwe n'umugabo we n'umwana, ubwo ni ukuvuga ngo yasigaye babiri. Ubwo ntabwo mbibuka amazina, ariko ndibuka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwaga Yaya w'umukobwa. Nuko mbazi, nuvuga ngo nk'aho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari narakuze nkunda Filite, uwo mwana yaramwitiriye Gafilite, yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye mu Kigali ukisanga i Rwamagana waje utandukana n'ababyeyi?
Yego, twese dutandukana, ariko ndivuga ko nyima uwo mugore akimara kunjyana tugeze i Kigali, nagiye kuvoma ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana wa nanone wa mukuru wa mama, ntabwo mukuru we mwibuka, ariko hari umundi mwana waraje gushaka akazi i Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiyeyo ku mugezi ngo njye kumushaka, ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura, ariko nyuma yaho nta yandi makuru nzi menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
none gukura udafite ababyeyi udafite abavandimwe ari ibintu byakugwiririye waravuye mu rugo ugiye gusura abantu ugiye gutembera muri Kigali ugahita utandukana n'umuryango wawe nibwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera ariko se gukura utari mu muryango kugeza amagingo ya byakugezeho ingaruka zingana iki
ntabwo navuga ko ni nyinshi cyane navuga ko ingaruka nagize ni ukuba ntarabizwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye ko nari mba numva nifuza abavandimwe banjye
iki
ni ikibazo nagize kuko ntiwandize yameze nk'umubyeyi ariko ntabwo kuba atari kumwe n'ababyeyi banjye
birumvikana mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurebe ariko wari ufite ahandi ukomoka cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi icyo kintu mwacyumvikanyeho mute wafite imyaka itandatu uzi neza ukomoka kugira ngo bigereho uvuge uti niwe mubyeyi wanjye nta wundi mfite mwabyumvikanyeho mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka mwabyumvikanyeho mute
impamvu byari bitangoye nivuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa ibyo bintu ntabwo nakundaga rero aho hantu bateraga bwa mbere ho bafite abana ari na papa na mama nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndi muri aho ngaho rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazandira ngo bishoboke nivuga ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo nivuga ngo ntabwo bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi bambwa cyane tugiye gusura ati tuzagaruka ngezeyo kwa korode harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twayaga duhura muri izo karitsiye za Rwamagana n'ubundi baragiye bandikisha amadokima mbazo kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye iyo atahiye urumva niyo mu cyaro mu nce za Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa naho hamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose tugeze kimwe ntawe uri bubangamire ntashaka no gusubirayo kuko nta mirimo yari ihari naki numvaga aho ngaho ariwo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye aho hantu numva ndi numva ntekanye kuko ntabwo bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaze ati se utukaye cyangwa ikingerwa ngo ndashibutse mbona ntaho pasiporo bimeze
none rero mbwira niba kubw'Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byawe n'amahirwe ya papa wa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati bajanine bawimana babukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane aho mu muryango wawe niki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya niwa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
ikintu nababwira cyane cyane niba mama akiriho icyo nabwira ni uko mukumbuye cyane nariye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi mpamagara mama kindi nkumbuye abavandimwe banjye nabwira ko bakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe ndahita bakura
bizabayo Serafina komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe bakomoka aho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho Izabayo mwese niryo zina muzi cyane Izabayo uryo zina uzumva hari turi mubwira kumva yibukuye umwana w'umukobwa warufite imyaka 6 mu mwaka wa 2022 nyaboneka mutaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nawe rero izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro gasoro kaburaga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi kwifuriza amahoro y'Imana
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1996 umwana w'umuhungu yatandukanye na papa we Casimir Richard bahamagaraga Casimir Richard wari umusirikare igihe yari agiye ku rugerero kuva icyo gihe ntiyongeye kumuciryera shimi Imana Evode atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kanazi umudugudu wa Kiru
nabuze ababyeyi banje mama bamwita mukama Saudativa papa bakaba bamwita Richardi akabavukana na kazi ntwari Kadafi bose barabasirikare bakaba bafite n'undi mukuru wabo bita Robert wacuruzaga Nyabugogo bakagira n'umugore wa kazi ntwari Kadafi bita Chandari
ariko mbere yuko mbwira abo ngabo bene wanyu banzumbwire ababyeyi bawe ushakisha mwatandukanye gute niki cyabatandukanije
mama yatandukanye na papa yaragiye muri Kongo ngo monambara yo muri Kongo nyine 1996 mama na papa babaga mu Kiyovu mama ni amakuru ni uya amatipa wawe umuryango we nyine akambwira umuryango wanjye akambwira uko bimeze akambwira ati rero ushakisha uburyo wabona umuryango wawe kuko mama nambaraga afite zo kuba mbega imbaraga nazo afite zo kuba yashakisha umuryango ni njyewe kuko nanjye ukeneye umuryango wanjye ni njye ubikurikirana
none se uwo muryango uri mu Rwanda kunumva umbwira na bene wanyu ndavuga abavandimwe ba papa wawe
ntabwo bari mu Rwanda
bari hehe
Kazimwari Kadafi aba Uganda papa nawe kuva yajya muri Kongo nyine nago we turamubona
irindi zina rye ni rihe papa wawe
mama yambwiye Richard nago irindi zina yari nsobanuye neza
yakubwiye ko yari umusirikare yarafite ihe ranka yarafite irihe peti
Kazimwari Kadafi kuko ari we mukuru we babanaga na mama yambwiye ko ari Sharija Major
ariko se umugabo uwo bakubyaranye we yarafite irihe peti ntabwo yakubwiye peti rye
ntago igiteti ntago niriwe mbitindaho cyane kubimubaza ariko nawe yari afite vi ebyiri n'akadomo aba kari kuri vi
hanyuma ajya muri Kongo muri 1996 na n'ubu ntaragaruka
1996 na n'ubu njye nabuze irengero ryiwe noneho mama ahita ava mu Kiyovu mama atuye mu karere ka Ngoma aho bita Rukumberi nanjye gutura hano mu Bugesera nuko nyine nanjye no gushakisha nanjye niho nubatse niho nuye
ese wavutse ryari
navutse 1996
ni ukuvuga yuko papa wawe ajya ku rugerero yasize uvutse cyangwa se mama yari akigutwite
yasize mama nuwite
hanyuma kugira ngo mama wawe yimuka ave mu Kiyovu babanaga mu nzu ya leta ni inzu bakodeshaga aho bari
ni inzu ya leta babagara mu Kiyovu mu nzu za leta
hanyuma rero ajya kuva muri iyo nzu ya leta bamutegetse kuyivamo cyangwa se yayivuyemo ku bushake bwe kubera ko umugabo atagarutse
niwe wabivuyemo abishaka ajya mu cyaro nyine asanga kwa sogokuru niho njye ni naho narerewe kwa mama we yasavaho ngaho ajya mu muryango we nyine iwacu za Rukumberi
hari amakuru yari afite ku irengero ry'umugabo we kugira ngo ave muri iyo nzu ya leta kubera ko yashoboraga no kumutegereza akazataha kubera iki byabaye ngombwa kwava mu nzu kandi ataza amakuru y'umugabo we cyangwa se yazi icyo wamenye ni
impamvu yayivuyemo ari yabanaga na mukuru we uwo bita Kazimwari Kadafi noneho Kazimwari Kadafi niwe wari ubayoboye niwe wari mukuru muri abo basirikare nyine noneho n'andi makuru mama yamaye yambwiye yuko yari inshuti ya Mubaraka Muganga, ko Mubaraka Muganga bamaye na nimero yiwe ndamuhamagara mbona ni bize nagajya mfata. Ngo yari inshuti cyane kuko mama yambwiraga ati ni yarazaga tukicara tugasabana nyine nk'abavandimwe. Njye rero kubera kutabikurikirana cyane kuko nanjye nari igihe nihugiyeho kugira ngo ngire gufata uwo mwanya wo gutekereza mbaze mama ibyo byose, yansabye kubanza nanjye abanza nkiyubaka niko nabivuga.
Ariko kubera ko hari abo bantu kandi bafite amapeti maremare akomeye mu gisirikare bagendanaga kubanyuraho bakabafasha cyane cyane kubabanaga gicuti n'ikivandimwe, icyo gihe kumenya amakuru ya papa wawe biroroshye kubera ko ndumva abantu bafite amakuru usa naho bazi bose?
Ngenda bazi ariko ntabwo kubabona, n'abantu bamaze kurenga sina kugira ngo bafatishe n'ikibazo. Kandi nanjye ndaciriritse nta kintu ndageraho bazi kubana nakurikirana amakuru. Hari naho ngera bakambwira ati se wabona uhamagara na fande mukuru wabumubaza iki, bakanca intege. Numva nyine ni ibintu byo mpamvu nitabaje cyangwa wenda kwitabaza namwe mugira icyo mumfasha, kuko abantu bariya na bafite amakuru ya papa ni abantu barenze bari kure yanjye rwose ntabwo nabageraho.
Na Kadafi ntabwo mushobora kuvugana?
Kazi Ntwari Kadafi nawe sinzi nimba ari mu Rwanda, ariko nagiye no kuri Eta Majoro ngiye kubibaza barambwira ngo baramusezereye, gusa n'icyo bambwiye nta kindi kintu banangarije.
Ninde wakubwiye ko yagiye kuba muri Uganda?
Abantu abo yayoboraga, hari abantu benshi tuziranye Kazi Ntwari Kadafi yayoboraga bazi na papa, ariko amakuru nyine y'ahantu ari bakambwira ati yagiye muri Uganda ngo ni n'umupasiteri, ngo bakambwira ngo nzajye ngo Uganda ngahantu ngo basengera ngo njye kubaza ngo niho ngakunda kuba ari. Numva nyine ni ibintu biri birebire. Numva jye sinabibasha, niyo mpamvu ndi kwitabaza mwebwe ngo mumfashe.
Yego, ariko nagira ngo nongere nkubaze nshimye Imana, iyo uganiriye na mama wawe ahasigaye atuye aho ngaho mu karere ka Ngoma nibwo mudaturanye ariko muravugana kuri telefoni,
turavugana,
wigeze umubaza ukeka impamvu papa wawe yaba yaragiye muri Kongo ntatahe?
Mama dore ukuntu we yabimbwiye. Mama yambwiye yuko yagiye, urabizi abasirikare muri Kigali hagiye abantu bari bajagaraye, noneho mama papa akimara kumusiga na mukuru we bajyanye, mama ubuzima ngo bwaje guhinduka, abona kubaho ni ikibazo, ahita afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro. Naho iyo nzu bamusizemo kuko n'uwo mugore wa Kazi Ntwari Kadafi bita Chandari bayibanagamwo, ngo aramusezera ngo ati njyewe reka ngende mu cyaro mbe ari mu rugo nyina jeje kwa sogokuru. Uwo Chandari nawe rero ba mama kuru ngo yagiye muri Amerika kugira ngo nawe mbone nimero ye nyifatishe, ni ikibazo. Noneho narebye uwo nguwo bita Vumiri y'abacuruzaga Nyabugogo, mama ajya ambwira cyane nibaza se najya Nyabugogo nkajya kubaza umuntu w'umucuruzi wacuruzaga ndi nkweto bita Vumiri ya 96 97, numva nabyo ni ikibazo.
Ubwo rero ntabwo hazabura abandi bantu baturutse Uganda bazanye na Richard cyangwa se na Kadafi babazi bazumva yuko
Kazi Ntwari Kadafi we yarazwi kuko ni umuntu nyine no ku rugamba hafi aho yari hafi aho ngaho baramuzi cyane.
Niba bakumva, niba na papa wawe akumva muri kano kanya, ni wa muntu utantanga n'iki wumva ushaka kumubwira, ushaka kubwira umuryango wawe ushakisha muri kano kanya?
Ni ikintu nababwira, ikintu cya mbere ni ukubona umuryango wanjye, ikindi cya kabiri na byanshimisha cyane mbonye umuryango wanjye kuko nta muryango mfite. Umuryango mfite ni uwo kwa mama ariko n'uwo kwa papa nawo ubukenewe, kuko imyaka 30 ngize nako 29 maze gukura, nkeneye umuryango wanjye. Ikindi kintu wenda nawe makeneyeho ni ukubona umuryango, nkabona umuryango uba hafi gusa nta kibazo.
Evode nshimiye Imana, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze namwe.
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe rero.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zo mu cyahoze ari Zaire zaterwaga umuryango wari warahungiye i Bukavu wanyuze wari kale ujya Masisi ugera i Kisangani naho bamwe mu bari bawugize bagaruye mu Rwanda n'abasirikare b'u Rwanda abandi bari bagiye babura urusoro ngo kuva i Masisi kugeza i Kisangani n'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we Inga Bire Regine niwe tuganira cyo mu karere ka Gasabo murenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo.
Hari abavandimwe banjye na twabuze twarababuze burundu ntituzi grace yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi.
Mwababuriye he?
Muri Kongo.
Mu wuhe mwaka?
Ubusese nko muri 1990 na kari na gatandatu.
Abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande na yayi?
Hari ya Nkurije Christine yari umukobwa mukuru, hakaba Umuhire Gilbert, umubyeyi Florence, n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakire. Hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyirantezimana Esperance. Uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa Hategekimana Veronique. Noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yabo yatumenyesha.
Mbwira, mutandukana muri 1996 mwari hehe? Mwatandukaniye he?
Twari mu mashyamba ya Kongo.
Ugerageje kwibuka mwari mugeze he? Mwari mugeze ishanje? Mwari tingitingi? Mwari mbanda?
Bitaga Katrevera ni hafi ya twendaga kugera Kisangani.
Wowe ntabwo uhibuka neza?
Hitwa ndahibuka mu kanya wenda turarangiza kuvugana nahibutse, hari ubwo njya nicara nkahibuka neza.
Icyo gihe wari ukiri umwana mutoya?
Nari ndi mutoya.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Yewe navutse muri 1985. Urumva icyo gihe nari ndi muri cumi n'imwe.
Uyu ufite imyaka cumi n'umwe?
Cumi n'umwe nibyo.
None se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana?
Twabanje kubura uwitwa Christine, niwe twabuze bwa mbere tukigera i Masisi. Tubura Christine uw'umukire yavurije. Noneho turakomeza nuko kugenda twarageze iwarikare tubura Umuhire Gilbert. Turakomeza twendaga kugera Kisangani, bari batubwiye ko tugiye Kisangani. Twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini, turahakambika. Hashize nk'umunsi rero tuhakambitse, nibwo inkambi bayisenye. Bayisenye ari mu rukerera. Ubwo aho ngaho nibwo twabuze, nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi. Twaranibinaga tukavuga Nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine. Ubwo twababuze mu icyo gitondo nyine basenyeye nkambi, bucya turi bujye i Kisangani.
Uwo mwana mutoya uvuga ni Mutangampundu
Imakire, ariko yari uruhinja mama yari amuhetse.
Kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja, uruhinja ntirugenda, nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirandezi. Ariko
mbere yuko muhunga, mwari mutuye he mu Rwanda?
Ku Kibuye mu Rutsiro, mu karere, muri komine Rutsiro, umurenge wa yari segiteri Gihango.
Muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga, aho bari batuye, munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana?
Yego, twagiye nyine igihururu, ariko abantu bakivanga. Noneho bakivanga nyine ku buryo byagiragaho, ugasanga uri kubona abantu utazi nyine, ukabona na trace yabo mwari kumwe. ntagombizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabagaze yari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca Imasisi tugera Imasisi nyine Imasisi kuhamenya ko ari Imasisi ubu twasanze abantu bavuga Ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri Masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiza Imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nkawe umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere Imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipreciza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukarya iyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukarya iyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira gucya mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho ba bandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye ugiye kwira ugatara abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bavuga cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambira aho igenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda
ngiye kugusubiza Imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye Imasisi uwo ntiyaguze Kristo
ni ukuvuga ngo twageze Imasisi turahacumbika ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura
mumubuze munikomereze
twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura trace neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari abo ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya karase ye ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko we twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura
umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Walikale mwayo mashyamba ya Walikale niho Gilbert yaburiye
nawe muramushakisha muramubura
nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba yariho niba yararokotse niba atararokotse ntabwo tubizi nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye
ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko niho watandukaniye na mama wawe niho watandukanye na murumuna wa Buriya mutanga mpungu makora tarukira umwana birumvikane
ko cyane cyane
na
Florence mubyeyi n'uwitwa Uwumukiza anako uwitwa Nyirantese Nyirantimana Esperance
wari umukozi wanyu
yego
kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakirikira icyarimwe bakagigana
habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka twedungiwe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duca iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushaka kuburana mu kugira gukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahaze inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona
icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
baraducyura badukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yabo turataha
biba bimeze gute mwumva umeze ute mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo
nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda se baba baratashye tugeze mu Rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaye ubwo duhita twumva ko nyine basigaye
ubu nibwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warashakishije ukundi wari warabigize ukundi
aho nyine urumva uhaje ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntanze itangazo
kuba uyu munsi mpakiriye mu kiganiro Agasaro ka Buraga uko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27 ukaba ushoboye kubashakisha urumva umeze ute niba bakumva niki wababwira muri kano kanya
iki nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umuriho byadushimisha kumubona
Dejine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga nkwifurije amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
turacyari mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe kandi inkambi z'impunzi zasenywaga muri Congo yahoze yitwa Zaire umubyeyi yatandukanye n'abana be babiri b'abahungu Hatungimana na Nshimiyimana ndetse n'umugabo we Kadini Jabo Ndakira mu Kabusagara Teresa nyina w'abo bana atuye mu Karere ka Gasabo Umurenge wa Kimihurura Akagari ka Kimihurura Umudugudu wa Mahoro
kinzanya muri ikiganiro nuko njya numva mushaka abantu baburanye n'ababo
none wowe wabuze nde
je nabuze umugabo wanjye yitwaga Kadini Jabo Vicente n'umwana wanjye w'imfura yitwaga Hategekimana Ndereye
mwaburanye mute
twaburaniye muri Congo
muri Congo ahagana he
hariya bita duwani kure hirya uvuye ikiwanja uvuye mu nkambi ya Gatare
ubwo hari muhe mwaka
96
byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari kumwe nuko baturasaho turiruka turanyanyagira turi mu ishyamba rya Gatare turaburana ndaza ndindangera hariya zabunagana za kiwanja na kibumba ndababura neza mpita mfata imodoka ndataha
uyu mwana w'umuhungu Hategekimana niwe mfura yawe
mfura yanjye
nduvuga ko icyo gihe 1993 mwari mufite umwana umwe mwembi wowe n'umugabo wawe
bari babiri
uwa kabiri ariho
ntabwo ariho nawe twaraburanye gutyo
yitwa nde
nitwaga nshimye imana damasene
kirimana damasene rafite imyaka ingahe mu 96
yarafite imyaka 13
naho hadiye kimana
yarafite imyaka 19
mbese mbungira muri Zaire niyo Kongo y'ubu ngubu mwakunze muturuka mu kahe gace ku Rwanda
batunze duturuka ku Kimihurura
ugarutse usubira ku Kimihurura
subira ku Kimihurura
nta muntu ubugeza kubwira uguhaka n'uno kuyu muhungu wawe cyangwa se ku mugabo wawe cyangwa se nako nabahungu babiri nta muntu wigeze ahunguka kugira ati narabarabutswe bageze ahanaha bahunga bari mu ishyamba nta kanunu kabo wongeye kumenya kuva ubasiga muri Congo
nta kanunu kabo nongeye kumva
uyu nshimiye Imana mujya gutandukana nawe mwari kumwe cyangwa se mwaburanye mbere
oya twari turi kumwe twese twari tugeze ahantu bita ngo ni ku rukwe muri Congo nuko turasaho rero tuhita tunyanyagira twese buri muntu agenda ukwe n'undi agenda ukwe tekereza inkambi nzima bayishenye
yego
iba ari benshi cyane rwose ubwo turagiye tuhita twiyoha mu ishyamba ubwo ninjye nazamutse mu genyine ngeze haruguru abantu bakambwira ngo hari abantu baburanye n'ababo nkajya nkashakisha abanjye nkababura mbonye mutwe wanjye utasaye mpita kuvuga ngo ukajye kugwa mu Rwanda ntayo
iyo wicaye aho ngaho mu rugo ugatekereza nshimiye Imana ugatekereza Hategekimana ugatekereza umutware wawe Kanini Jabo wumva umeze ute
nawe urabyumva nyine mu rugo ngira nkaseseka ikintu nisunga n'Imana ndifashwa mbona n'amashengesho nta kindi
niba muri kano kanya umutware wawe Kanini Jabo ariho ndasaba cyane ngo abe akiriho niba kumva niba nshimiye Imana na Hategekimana bahungu bawe bakiriho bakaba bakumva ni iki ushaka kubabwira ngo uyu wa munota w'umutima ngo uyu wa munota w'ineza ngaho nawe bandikirwa ari wa y'urukundo ni iki ushaka kubabwira
ngiye nababwira nimba bumva bariho bakabona bakiriho ko bagomba gutahuka ko mpari ndi ku Kimihurura ndi nyina wababyaye bashaka bakazanamvugisha ugize uwo wabona ukamubwitire kankuvuge muvugane
nanjye nashimishijwe cyane no kukwakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga Tereza Mukarusagara ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
nawe
ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwanjuteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mukanatanga n'imyirondoro wanyu anubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 001 2 7 3 4 6 nongere gusubiremo 001 2 7 3 4 6 1 0 naho ubutaha nyarukumwe na Venuste nshimiye Imana.